taarifa ya kumwabudu Bwana.
Wastahili sifa na shukrani kwako wewe, umeumba mbingu na nchi kwa uwezo wako. Wastahili sifa Bwana na shukrani, sote tunaimba Bwana wastahili.
Wastahili, oh, wastahili Bwana,
wastahili,
wastahili,
oh, oh,
wastahili Bwana,
wastahili Bwana,
wastahili
Bwana wa majeshi,
wastahili.
Vimeumbwa nawe, kila chote kinachopumzi kilisifu jina lako, maana wewe uko Mungu. Wastahili sifa Bwana na shukrani, sote tunaimba Bwana wastahili.
Wastahili,
wastahili,
wastahili Bwana,
wastahili Bwana,
wastahili,
wastahili,
wastahili Bwana.
Nainua bendera lako, Yawe usifiwe, mataifa ya kuabudu Bwana. Nainua bendera lako, Yawe usifiwe, mataifa ya kuabudu.